Tommy anatembea kwenye zoo.
Tommy goes to the zoo.
Yeye ni mwenye furaha sana.
He is very happy.
Tommy anatazama simba.
Tommy sees a lion.
Simba ni mkubwa.
The lion is big.
Kisha anamuona sokwe.
Next, he sees a monkey.
Kiboko ni ya kucheka.
The monkey is funny.
Kisha Tommy anakula ice cream.
Then, Tommy eats ice cream.
Ni baridi na tamu.
It is cold and sweet.
Tommy anapenda zoo.
Tommy likes the zoo.
Anataka kurudi.
He wants to come back.
Ilikuwa siku ya kufurahisha.
It was a fun day.
Leo ni siku ambayo najifunza kuogelea.
Today is the day I learn to swim.
Najihisi sana kujiandaa na kidogo kuogopa.
I feel very excited and a little scared.
Ninaona bwawa kubwa bulu.
I see the big blue pool.
Mwalimu wangu ni rafiki sana.
My instructor is very friendly.
Yeye anacheka na mimi na anasema, usijaliwe.
She smiles at me and says, don't worry.
Ninatua pumzi ndefu na kuruka ndani.
I take a deep breath and jump in.
Maji ni baridi lakini najihisi vizuri.
The water is cold but I feel good.
Ninaogea kwa mara ya kwanza.
I swim for the first time.
Nijisikia nguvu na furaha.
I feel strong and happy.
Ninatenda kuogelea haraka sasa.
I try to swim faster now.
Mwalimu ananihamasisha.
The instructor cheers for me.
Ninajisikia fahari kuhusu mimi.
I feel proud of myself.
Ninimaliza darasa langu la kuogelea kwa tabasamu.
I finish my swimming class with a smile.
Ilikuwa siku ya mechi ya mwisho.
It was the day of the final match.
Vikundi viwili, Eagles na Hawks, watashindana kwa kombe.
Two teams, the Eagles and the Hawks, would compete for the trophy.
Uwanja ulikuwa umejaa mashabiki waliosisimka.
The stadium was full of excited fans.
Wakati mchezo ulianza, kila mtu alikuwa na wasiwasi.
As the match began, everyone was nervous.
Talib walianza kwa nguvu na kuifunga goli la kwanza.
The Eagles started strong and scored the first goal.
Mashabiki waliruka na kuonyesha furaha.
The fans jumped and cheered with joy.
Lakini hivi karibuni, Tai walishambulia.
But soon, the Hawks struck back.
Walipiga bao bora ili kufikia mchezo.
They scored a brilliant goal to level the game.
Sasa, timu zote mbili zilikuwa na nafasi ya kushinda.
Now, both teams had a chance to win.
Mechi ilikuwa na nguvu sana kadri muda ulipita.
The match became very intense as time passed.
Na dakika chache zilizobaki, msisimko ulikuwa mkubwa.
With only minutes left, the excitement grew.
Katika nyakati za mwisho, timu zote mbili zilikuwa na risasi kwa lengo.
In the last moments, both teams had shots on goal.
Hatimaye, kipaza sauti ikimaliza mchezo.
Finally, the whistle blew, ending the game.
Mashetani wamepata ubingwa hatimaye.
The Eagles won the championship at last.
Katika chumba kilichoinishwa hafifu, kundi la wizi lilikusanyika kujadili mpango wao.
In a dimly lit room, a group of thieves gathered to discuss their plan.
Wao walikuwa wametenga lengo lao kwa makini, wakizingatia kila variable inayowezekana.
They had chosen their target carefully, considering every possible variable.
Kila mwanachama alikuwa na jukumu maalum, akihakikisha kuwa operesheni itaenda vizuri.
Each member had a specific role, ensuring the operation would run smoothly.
Mwanamichezo mkakati mwenye akili alielezea mbinu yao kwa undani.
The mastermind, a clever strategist, outlined their approach in detail.
Walichambua wizi za awali ili kujifunza kutoka kwa mafanikio na kushindwa.
They analyzed previous heists to learn from both successes and failures.
Mshikamano katika chumba kilikuwa kinajulikana walipokuwa wakijadili mipango ya dharura.
The tension in the room was palpable as they discussed contingencies.
Kila harakati ilikuwa imehesabiwa ili kupunguza hatari katika wizi.
Every move was calculated to minimize risks during the heist.
Katika akili zao, zawadi zinazowezekana zilithibitisha hatari walizokuwa wakichukua.
In their minds, the potential rewards justified the risks they were taking.
Wakati tarehe ilikaribia, neva zilianza kupasuka miongoni mwa wafanyakazi.
As the date approached, nerves began to fray among the crew.
Licha ya mipango yao ya makini, kutokuwa na uhakika kulijitokeza kwa ukubwa.
Despite their meticulous planning, uncertainties loomed large.
Hatimaye, usiku wa wizi ulifika, ukijaa katika ukungu mzito.
Finally, the night of the heist arrived, shrouded in a thick fog.
Kila mwizi alihisi shinikizo la adrenaline waliposogea kwenye nafasi.
Each thief felt a rush of adrenaline as they moved into position.
Katika wakati huo, hofu na msisimko vilichanganywa na kuunda mchanganyiko wa kulevya.
At that moment, fear and excitement intertwined, creating an intoxicating blend.
Kadwizi ya wizi ilifanyika, kila uamuzi uligeuka muhimu kwa mafanikio yao.
As the heist unfolded, each decision became critical for their success.
Walijua kuwa kosa moja inaweza kuangamiza kila kitu ambacho walifanya.
They knew that one mistake could ruin everything they had worked for.
Mwisho, sana ya wizi haikuwa kuhusu wizi pekee bali kuhusu mikakati.
In the end, the art of heisting was not just about theft but about strategy.
Hadithi ni sehemu muhimu ya utamaduni wa binadamu kwa muda wa maelfu ya miaka.
Storytelling has been an integral part of human culture for millennia.
Kupitia hadithi, tunawasilisha hekima, maadili, na hisia.
Through tales, we convey wisdom, values, and emotions.
Kila tamaduni ina hadithi zake za kipekee zinazounda vitambulisho.
Every culture has its unique narratives that shape identities.
Katika jamii ya kisasa, hadithi hizi zinakuza uhusiano na huruma.
In modern society, these stories foster connection and empathy.
Wanapindukia mipaka, wakiruhusu kushiriki uzoefu kati ya tamaduni.
They transcend boundaries, allowing us to share experiences across cultures.
Kutoka hadithi za zamani hadi riwaya za kisasa, kila hadithi ina masomo.
From ancient fables to contemporary novels, every story carries lessons.
Masomo haya yanakumbuka kimataifa, yakipita wakati na nafasi.
These lessons resonate universally, transcending time and space.
Katika ulimwengu uliojaa teknolojia, hadithi ina nguvu isiyo ya kawaida.
In a world permeated by technology, storytelling holds extraordinary power.
Inaunda mitazamo, inaathiri mawazo yetu, na inahusisha jamii mbalimbali.
It shapes perspectives, influences our thoughts, and connects diverse communities.
Katika msingi, hadithi si tu sana, lakini ni hitaji muhimu la binadamu.
In essence, storytelling is not merely an art form, but a fundamental human need.
Kubadilisha kwa ulimwengu kumebadilisha kabisa mandhari ya vitambulisho vya watu binafsi na kitaifa.
Globalization has irrevocably transformed the landscape of personal and national identities.
Kad mipaka yanayeyuka, paradox inajitokea ambapo viwango vya kitamaduni vinakutana na nguvu za uso.
As borders dissolve, a paradox emerges wherein cultural nuances clash with homogenizing forces.
Katika pembe tofauti za dunia, watu wanapitia maji hatari ya ujenzi wa utambulisho.
In different corners of the globe, individuals navigate the treacherous waters of identity construction.
Mwingiliano wa athari za kimataifa mara nyingi hupelekea hali ya kina ya kutokuwa na mgogoro.
The interplay of global influences often leads to a profound sense of rootlessness.
Hisia hii imejidhihirisha hasa miongoni mwa vijana ambao wanakabiliana na matarajio yanayopingana.
This sentiment is especially pronounced among the youth, who grapple with conflicting expectations.
Ushirikiano wa uvumbuzi na mila unachochea maswali ya kina kuhusu asili ya kuhusika.
The duality of innovation and tradition stirs profound questions about the nature of belonging.
Katika kujibu hizi nguvu, jamii lazima zijitahidi kuhifadhi utofauti wa kitamaduni wakati wa kubali mabadiliko.
In responding to these dynamics, societies must strive to preserve cultural diversity while embracing change.
Ubeharani unahitaji kuelewa kwa kina vigezo vyote vya utambulisho wa pamoja na wa binafsi.
Globalization demands a nuanced understanding of both the collective and individual aspects of identity.
Katika ulimwengu huu unabadilika haraka, changamoto haiko tu katika uboreshaji bali pia katika uhifadhi wa urithi wa kitamaduni.
In this rapidly changing world, the challenge lies not only in adaptation but also in retention of cultural heritage.
Hatimaye, safari ya kuyakatanisha hizi athari tofauti inaunda wazo linalobadilika kila wakati la utambulisho.
Ultimately, the journey of reconciling these diverse influences shapes the ever-evolving notion of identity.